Wasiirka wasaaradda beeyada iyo isbeddelka cimilada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Diini Cabdinuur, ayaa xarigga ka jaray xarunta tababarka wasaaradda beeyada oo laga hirgeliyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, taas oo lagu barayo beeraleyda la qabsiga isbeddelka cimilada. Munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, la taliyaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, iyo marti sharaf kale. Markii soo idlaatay munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa ka warbixiyey muhiimadda xarunta. Wasiirka wasaaradda beeyada isbeddelka cimilada maamulka Koonfur Galbeed, Diini Cabdinuur.
Geeg wala in surunaha xafladdii xarig jarka xarunta oo tababarada ee wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada oo ah xarunta nursery iyo greenhouse-yada oo laka tababaro dadka barakacayaasha iyo dadka kale oo hosta community-ga ama dadka deegaanka ah. Xaruntu xarun beeris casri ah waaye, weli dadka laka baray qaabkii isbeddelka cimilada iyo la qabsada fadeen iyo oo meel raayso markastaba isticmaaleen B8 in yar iyo waqti gaaban sidaasan ku warqabtaan dalagu muddo 4 maalmood ee haddaa ka gohay weli in laka tababaray xaruntu ilaa iyo tumanaagood weli fadaana wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada in mashaaricdu nooga iyo kordhiida iyona deersida degmooyinka kale ee Koonfur Galbeed sida gobolka Shabeellada Hoose, gobolka Bakooy iyo degmooyinka kale ee gobolka Bay. Weli fadaana intii in kuma hadnagna hay-adda GIZ oo maalgeliyay mashruucun. Weli kale fadaa intii in kuma hadnagna baaxadda technicalka ee wasaaradda oo runtii juhdi farabadan iyo farsamo farabadan geli sidii mashruucun uu soo magaca fadhiyay mid guuleysada. Wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada markasta weli inteeginta inii yaa ummadda deegaanku yaa barta qaabkii mashaariicda isbeddelka cimilada la qabsada isla markaasna leen ku horseeda la ka yaraayo maaraynta masiibooyinka sida fatahaadaha iyo abaaraha inii yaa kordhiida aad iyo aad aan ka mahadsantay sida sharafta leysan hasanku arrin kula qayb galeen waana isiga ammaanaan.